Sedo Godfather Ziwana Pena Kuben Kudi 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 Sio sura sio shempa kabodi Kudi Nita uza nyumba ni kulipye kodi Kudi Kuko kitofu chuchu konziani OG Kudi Kipo chamenda pana baby nipe dogi Kudi
Hey sweetie mama mamoshka Kudi Kisuki kali nipe nyama Mr. Butcher Kudi 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 awa wani nipe rusa Kudi 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 Mungu alicho kupa
Kudi Kudi Kudi
Kudi
Ukini pa down mama goodie
Kudi
Na ukini pa juu mama goodie
Kudi
Na ata apo kati mama goodie
Kudi
Ikiwa slow slow mama goodie
Kudi
Na ata chap chap mama goodie
Kudi
Kunde basi katika Kudi
Kudi
Katika kata Kudi
Yeah
Kudi
Kudi What Kudi My baby Kudi Bambita easy the lyrical So baby girl, what you think that? What you mean, pussy cunt? Do them sin that? We talk goodie goodie body over sins eh. Ask the one he come in corner over cousins eh. Kutama, baby balagabo na tikwe mukama yakuwa. Don't now we call it dozy kisa my baby kutama. Balageti mungu yakuwe chitone mukama. Was in a fena tulo bane tu kwa simu jama simu lema simu nene simu tono simu saja simu kazi mu bubu kakabe baby kabe daddy kabe mami kabe pita kabe.
The people, Mr. Nan, Jofus. Kwani weni avocado unaka pudding. Nimetoka Russia na eza kuku pudding. Boy kutoka nai malisafi goody goody. Light skin dema na nishow them sudi. Bloody baby, kuna haja ya matusi. Jana huwa ni moshi, chuma huwa ni doshi. Ujapaka lotion na venye uko na body. Nikaribishe ni kufunze kuodi.
Odi, odi, uzi kunyunyuzi ya na mchuzi. Mbuzi kuchagwa paka sije kuwa chuzi. Ndudhi huwezi rai lakini nipe kuki. Tuki gwara na makali leta ni miti. Umeni kunywa ni miti. Uneza oversee hii leta inafota si. Si police nimeshikwa na didi. Uneza kana fisi mind ukija na nani.
Banana na eggs nkupe banana on set. Alafu Diana mbono unalia bako upset. Una gwarana hana nyuma na sura iko offset. Jina kubwa kini tusi ndio ni jibu maipe. Ni makubwa heavy heavy mamdogo stinji nini. Koko na uchungu chaja kubwa makipini. Uko na sahani bila mini na kijiko mimi. Ako maubao juu ya njeve kakutisha mingi.